Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Je crois que nous n'avons pas seulement
chanté, il en soit,
si
nous
avions déjà parlé avec le Seigneur.
Kuko
je le crois certainement
uyo muririmbyi
la exprimé comme s'il parlait avec Dieu
niko mbyizera rwose ibi yabivuze nkaho ari kuvugana n'Imana natwe twaba turirimba twaba dusenga niko tugomba kubikora dukwiriye kubikora tuzi ko turi kuvugana n'Imana ndashaka nshaka ko Imana inshyigikira ndashaka kuba uwawe
ari
n'amagambo mu ndirimbo ntabwo ari amagambo akwiriye kuvugwa gutyo cyangwa ririmbwe gusa ahubwo nizera yuko bikwiriye gutemba biturutse mu ndiba y'umutima wacu maze tukatunguka imbere y'Imana tuzi yuko turi abo kubabarirwa nkuko twabiririmbye kenshi ntabwo dushobora kwifasha ubwacu ariko we yiteguriye gufasha abe baza iwe n'umutima ukuri umaramaje kandi abo abagirira ubuntu bwihariye budasanzwe uko niko rero dushimira Imana kuba turi hano uyu mugoroba tukaza kumuzamurira amashimwe kumuhimbaza no kumusenga nkuko nabivuze nizera ko twamaze kuvugana nawe twese twavuze aya magambo dukomeje umutima wose ntabwo twabivuze mu cyuka gusa ahubwo duteraniye hano imbere ye twese twaje imitima yacu izi neza ko ishaka kuvugana nawe mbese siko biri niko biri kandi bakundwa arashaka kuvugana natwe kubw'ibyo turashimira Imana kandi turanezerewe mbere uko dusengera hamwe ndashaka gusoma mu butumwa bwiza bwa Luka Luka igice cya 10 uhereye ku murongo wa 17 Luka 10:17
plein de joie et dire Seigneur même les esprits mauvais
nuko abo 70 bagaruka bishima bati databuja abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe murongo 18 arababwira ati nabonye satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo murongo 19 dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose murongo 20 ariko
de ce que les esprits
nimwishimire yuko abadayimoni babumve ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mwijuru amen umurongo 21
au même moment
Yesu yishimira cyane mu mwuka wera aravuga ati data ndagushima
Seigneur du ciel et de la
terre. Nami w'ijuru n'isi kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data ndagushimiye kuko ariko wabishatse. Murongo 22 byose nabihawe na data kandi nta wuzi umwana uwo ari we keretse se kandi ntawuzi se uwari we keretse umwana n'uwo umwana ashatse kumumenyesha murongo
23
ahindukirira abigishwa by'umwihariko ababwira biherereye ati hahirwa amaso yanyu amaso areba ibyo mureba kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba ntibabireba no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Amen.
Ce sont là des paroles très précieuses.
Ayo namagambo y'igiciro cyinshi. Ayo umwami wacu yabwiye abe.
Aujourd'hui à la maison nous en avons un peu parlé.
Uyu munsi mu rugo twabivuzeho gato. By'ukuri turashimira umwami cyane, tumushimira iki gihe turimo tubayemo.
Si nous avions vécu peut-être
twavuze ngo iyo tuza kuba twarabayeho imyaka 40-50 mbere yashize nkuko abantu b'Imana bandi uko babayeho wenda nka Petero uko bariho mu bihe byabo by'ukuri bari bahawe umugisha. Dusubiza amaso inyuma twareba ibyabo tukabona ubuntu umwami yatugiriye.
Tout ce qui nous a été accordé.
Tureba ibyo twahawe byose.
Bien qu'ils étaient de grands hommes.
Nubwo bari abantu bakomeye uko bari bari.
Ce qui nous a été accordé.
Ibyo twe twahawe ntabwo bo babihawe. Niba ari uko twabivuga.
Dans la connaissance, dans tout.
Mu bijyanye n'ubumenyi muri byose Imana yakoze ibintu bihebuje. Uko niko byari bimeze n'urya munsi n'icyo gihe abigishwa bumvise ibintu bikomeye umwami ababwira muri Luka 10:24. Muri Luka 10:24 haranditswe ngo abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba ntibabirebe ntibabireba no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Hano yavuze ngo iki ku 13 maze ahindukirira abigishwa be by'umwihariko arababwira biherereye ati ahirwa amaso areba ibyo mureba. Mbese ibi si ibintu bitangaje by'ukuri ni amagambo ahebuje. Amaso yanyu arahirwa ko abona ibyo. Agakiza kavuzwe n'abahanuzi bashobora kukabona, bashoboraga kubikoraho, bashoboraga kugira ubumwe n'ibyo. Ni ibintu bidasanzwe. Nashakaga kuvuga ko ari uko binamera kuri twe. Ahari se benshi barondoye ibyanditswe mbere yacu ntibabasha kubona ibyo Imana yaduhishuriye ku bw'ubuntu binyuriye mu mugaragu wayo umuhanuzi. Si uko tubikwiriye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana, ubuntu buturuka ku mwami wacu. Bene data n'ushiki banjye bakundwa, rero hanyuma hari ikindi tubona muri icyo gihe.
Il y avait suffisamment de personnes.
Hariho abantu benshi bumvaga ariko ntabwo babihishuriye. Bumvise ibye bivugwa baramubonye ariko ibyo ntibabihishurirwa nk'uko byagiriwe abe. Mbese no muri iki gihe cyacu suko biri, benshi bumvise ubutumwa buvugwa ariko mbese ni bangahe ubutumwa bwahishuriwe? Ibyo ni ikindi. Ariko amashimwe no guhimbazwa bibe iby'Imana yacu. Dushaka kubinezererwa no kubishimira kuko amaso yacu abona ibyo, ndetse nuko twumva ibyo Imana yateguriye abe muri iki gihe. Turanezerewe cyane. Hano aravuga kandi interuro ya nejeje by'umwihariko ku 20:20. Ariko nimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Ibyo natwe nibyo dushaka kwishimira. Icyo nicyo kintu nyamukuru. Bakundwa bene data n'abashiki banjye, uyu mugoroba uyu mwanya natwe Imana itugirire ubuntu. Ndatekereza ko noneho twahaguruka tugasengera hamwe, hanyuma mwene Data Frank ari bubone akanya avuge. Mwami ukiranuka, tugushimiye biturutse imbere mu mutima ku bw'uyu mwanya, ku bw'iki gihe cy'ubuntu n'ubu butumwa bw'ubuntu. Tugushimiye umucyo umurika urasa muri iki gihe cyacu. Turagushimiye ko waduhaye kugira umugabane muri iki gikorwa cy'Imana, muri aka gakiza k'Imana, muri uyu murimo ubyari gukora. Mwami turagushimiye. Mana, ndashaka ngo umfashe, ndashaka kuba uwawe. Amaraso yawe Yesu aramboneza rwose, ndi uwawe by'iteka ryose. Amen. Mwami, uyu mugoroba turi hano nk'ubwoko bwawe, nk'umukumbi wo mu kiganza cyawe. Turagusabye twese udukureho ibitaguhesha icyubahiro, umwuka mubi wose, igomwa ryose, umuzi usharira wose, ikintu cyose kitakwemerwa imbere yawe. Mwami, wavuganye natwe mu buryo bukomeye. Ndakwinginze utugirire imbabazi, kuko ntacyo byamara ko wavugana natwe cyane ariko tudahindutse ibyaremwe bishya. Mwami, twahindutse ibyaremwe bishya byacunguwe nawe, bicungujwe n'amaraso yawe, byuhagiwe n'amaraso yawe. Mwami, ufashe, udufashe mwami, twige kumenya gusubira, kwirinda muri byose, aba ari wowe dutumbira wenyine. Uyu mugoroba turagushimiye, tugushimiye biturutse imbere mu mutima, nanone tugushimiye agakiza kuzuye, tugushimiye ubutumwa bukomeye, tugushimiye umucyo Mana. Nuko mwami, mbega ni gute tutagushimira? Tutagushimiye se ninde wabikora? Turi ubwoko bwawe, umukumbi wo mu kiganza cyawe. Icyo gituma mwami tukuramya, impamvu tugusabye ngo uduhe umugisha. Mana, uhe ubwoko bwawe umugisha aho buri hose mwami, mu ndimi zose no mu mahanga yose. Yesu, turagusabye kandi duhimbaje izina ryawe ryera. Mana, turagushimiye kuba udushoboje kubona ko ijambo ryawe ari rizima, ko ari ry'ukuri. Haleluya! Kandi riracyaye, ricyaye cyane kurusha inkota yose ifite amugi impande ebyiri. Mwami, rihinguranya rigatandukanya amagufa n'imishokoro ku bw'icyubahiro cy'izina ryawe. Amen. Mwene Data Frank, amashimwe no guhimbazwa bibe iby'umwami wacu. Uyu mugoroba sindi butinde hano. Uyu munsi namaze isaha imwe n'igice ku meza yiba yo kubagwa, ntabwo ngo numva meze neza, ariko
je peux à peine parler correctement.
Ntabwo mbasha kwihangana ku muntu harano badoze, none ntabwo nshobora kuvuga neza.
Que pensons-nous encore de ces choses terrestres?
Mbese
qui a déjà eu mal aux dents sait de quoi je parle.
Iyo
nous avons eu un week-end qui a été
impossible. Niba hari umuntu wigeze aribwa n'iryinyo azi ibyo ari byo.
En effet, Dieu donne
les pensées
et conduit dans le contexte de la parole.
Imana,
et comme frère Bruce Rousse l'a lu,
Mu by'ukuri Imana itanga ibitekerezo ikayobora umuntu mu ijambo, kandi nk'uko Minister Rusi yabisomye, ni ukuri uhereye mu bihe bya Yesu n'intumwa, Imana ntabwo yarigeze ihishura ngo imenyekanishe umugambi wayo mu buryo bukomeye gutya, mu buryo bwuzuye nko muri iki gihe cyacu. Ibyo bitaduteye gushimira Imana ngo kandi bidukore ku mutima imbere tube tutabibona gusa ngo tubimenye, ahubwo tureke ijambo ry'Imana rikorere muri twe. Tumeze nk'abantu umwami yavugishije ubwe n'ijambo riturutse mu kanwa ke, ijambo binyuze mu kuduhishurira n'umwuka we. Ntabwo ari amagambo yo mu iseminari yavuzwe, ahubwo ni amagambo aduhuza n'Imana mu mwuka. Ni uguhishurirwa n'Imana, ni uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, ni uguhishurirwa ubushake bwe, guhishurirwa ijambo rye, tukamenya ubusobanuro bwo gucungurwa, tukamenya neza ibyari icyari cyo ni bijyanye n'ibyo byose twabihawe muri iki gihe mu buryo butigeze kubaho mbere. Kandi twibaza mbese ibyo byose bidufitiye agaciro kangana gate. Ntabwo ari ugushaka kumva ko ari wowe ufite ukuri cyangwa inyigisho zihariye, ubumenyi budasanzwe, ahubwo ni ukwinjizwa mu ijambo ry'Imana mu buryo budaciye ku ruhande, kumenya ubushake bw'Imana n'ijambo ryayo. Kandi nk'uko ari ukuri ko rwose Imana yavuganye n'abahanuzi bayo, ni nako by'ukuri koko yavuganiye natwe mu mwana wa mu mwana wayo. Amen. Twumvise amagambo y'Imana, nicyo gituma duhirwa. Haranditswe ngo amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva ibyo abandi batumvise, ibyo abandi batabonye. Ninde wahawe umugisha muri weekend yashize? Ninde ijambo ry'Imana ryavugishije? Ushaka kuvuga amen? Byibuze mwebwe murabibona cyangwa murabyemera? Mbese nababaza igiterane cyarushijeho kubakoraho, ijambo rya bakozeho ku mutima kurushaho, ninde wabyibuka? Kuwa gatandatu harusubije ngo ibiterane byombi. Ninde igiterane cyo kuwa gatandatu nimugoro cyari ikidasanzwe kurusha? Oh, ntago wari uhari. No ku cyumweru mu gitondo, mbese ku cyumweru nyuma ya saa sita aho byari bimeze gute? Naho uko niko bikwiriye kumera. Dukwiriye kugira uruhare n'umutima wose mu byo Imana iri gukora, tukabyunguka mu buryo bw'umwuka. By'ukuri nanjye ndumva merewe nkamwe. Biratunezeza kandi birasaba ko turushaho no kwinjira mu burebure bwabyo, tukaguma dusenga, tukavuga, ukavuga ngo mwami vugana nanjye, rushaho kumishurira icyo ijambo ryawe rivuga. Amen. Kandi buri giterane cyose abari ahantu ho guhurira n'Imana, kandi hari igihe ijambo rimwe rikuvugisha birushijeho irindi rikarushaho. Akenshi bituruka ku buryo umutima wacu umeze, ariko buri jambo ryose riba rituvugisha. mfite ku mutima ko nyuma y'ibi bibwirizwa bitwigisha byose duhinduka abahuje umutima n'inama nk'uko byari bimeze ku itangiriro. Buri muntu wese ashobore gukunda mugenzi we n'umutima wose, kandi buri muntu wese yemere kureka mugenzi we uko ari, ntashake kugira icyo yamuhinduramo, ahubwo ibintu byose tubirekere mu biganza by'Imana. Ntabwo twashobora kwihindura ubwacu, imigambi yacu ntiyabishobora kugira ibyo ugaya ntibyabikora. Dushobora kurwana, bamwe bakarwana n'abandi, ibyo bigaragaza yuko ubwacu tutarabasha kwihindura nkanswe guhindura abandi. Ariko muri iri jambo ry'Imana hagomba kubamo, iri jambo ry'Imana twumvise cyane, hagomba kubamo imbaraga z'Imana zihagije kugira ngo buri sezerano ryose twumva, buri sezerano ryose dusoma ngo rihinduke ubugingo, ubuzima, ibikorwa muri twe. Amen. Ntabwo mfite gushidikanya na guto rwose ku bijyanye no gucungurwa kwacu twese, kandi iri jambo ndaritsindagira, gucungurwa kwacu twese. Umuntu wese wizera n'umutima we wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, akaba yarapfuye ku musaraba i Golgota kubw'ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, umubona nk'umucunguzi w'ubugingo bwe, akamwizera atyo kandi akambaza izina rye, uwo muntu azakizwa. Amen. Isezerano ryo mu ijambo ry'Imana niko riri, ariko birushijaho, birenze ibyo. Ntabwo ari ugukizwa gusa, ntabwo ari uguhinduka uwizera gusa, ahubwo ugashyirwa mu mwanya Imana igushakamo, ugashyirwa mu mwanya w'umuhungu n'umukobwa w'Imana, kugira ngo noneho imbaraga z'Imana zibashe gukorera muri twe kandi zikoreshwe natwe. Amen. Twese dufashe ku mutima iri jambo ryasomwe, rero aho naho dukwiriye guhagarara gato. Ntibikabeho ko
tel que nous l'avons lu, il est écrit dans Luc chapitre 10
verset 19. Nashira inwa mukutizera, ariko nkuko twabisomye ku murongo wa 19 aho twasomye Luka igice cya 10 ngo muzi yuko nabahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'ubutware ku mbaraga zose z'umwanzi, kandi ko nta kibi azabasha kubagirira, ntacyo yabasha kubatwara. Luka 10:19 aho haravugwa iby'ubutware mu buryo rusange, ntabwo ari ubutware bw'igice, ariko umwami yahaye abe ubutware buva ku Mana budafite iherezo, ridafite umupaka, kugira ngo mu mbaraga, mu butware bwe tubashe gukora neza
et pour voir exactement la même chose qu'il a vu dans son ministère.
Nibyo yakoze mu butware bwe, kandi niba twizera n'umutima wose.
Dans ce verset au début, vous savez,
umurongo wa 19 ku itangiriro ngo muzi yuko, mbese twe turabizi.
Le Seigneur présente cela comme
Mwami aravuga ibyo nkaho ari ibintu bizwi n'abantu bose.
Si je disais aujourd'hui
vous ati muzi yuko uyu munsi ndamutse mvuze nti muzi yuko ngo muzi yuko iki niki cyabaye ni ukuvuga muba mubizi
vous savez de quoi il s'agit
muba muzi ibyari byo. Hano umwami aravuga Luka 10:19 ku itangiriro ry'umurongo aravuga ati muzi yuko muri icyo ngo muzi hakubiyemo ibintu byinshi 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 byinshi. Nyamara ndibaza ikibazo ubwanjye kandi ndakibaza twese, mbese ibyo twarabimenye mwarabimenye, mbese ibyo twabihawe nk'ikintu twamenyeshejwe n'Imana. Kiruta ibyo umuntu yatekereza byose bikubiye mu ijambo ry'Imana. Muzi yuko ku 19 nibyo uko niko natwe uyu mugoroba tubwirwa muzi yuko nabahaye ubutware. Mbese turabizi, mbese twamenye yuko ari uko biri. Hariho ibintu bibiri ku ruhande rumwe, ubutware bwo guhinduka abana b'Imana, kandi byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere ngo abamwemeye bose bizera izina rye yabahaye ubutware bwo kuba abana b'Imana, nk'uko biri muri Yohana wa mbere, Yohana igice cya mbere 12. Arajya hejuru arenga ibyo ngibyo akavuga ati abizera bakwiriye guherekezwa n'ibimenyetso, nk'uko biri muri Mariko 16:17. Ntabwo ibimenyetso bibakurikira, ahubwo niba tugenda mu kwizera ibimenyetso bigomba kudukurikira. Nuko rero ikintu cya mbere ni ubutware bwo guhinduka abana b'Imana, kandi ibyo nibyo byabaye. Hanyuma umwami yahaye abana b'Imana ubutware ku mbaraga z'umwanzi. Noneho aravuga nanone kandi biranditswe ngo nabonye Satani amanuka nk'umurabyo ku mwami. Ubwo butware byari ibintu bifatika byatanzwe na mbere ya Gorogota. Satani nk'uko Yesaya na Ezekiyeli babivuga ngo uko Satani yajugunywe hasi, yamanuye hasi kuri ku mwami, byari ibintu bifatika, ibintu byamaze gusohora. Uko niko yaje mu isi azanywe no kubohora no gukiza abantu ubutware bwa Satani. Ni byangombwa ko tumenya neza ko twashyizwe muri uwo mwanya, muri icyo gihagararo twagishyizwemo n'Imana. Amen. Kandi twavuga tubabaye cyane ngo mwami, mbese ni kangahe twagushujuguje kutizera kwacu, ni kangahe twashoboye kuguhesha icyubahiro ku no kwizera. Aho naho ndatekereza yuko twahabona isengesho ryacu twese, tugasenga nk'uko mu itorero ryabanje basenze bati mwami uhe abagaragu bawe imbaraga zo kubwiriza ijambo ryawe bashize amanga, kandi rambura ukuboko kwawe ibimenyetso n'ibitangaza bisohore, habeho no gukira n'ibindi. Tubayeho munsi y'amahirwe duhabwa cyangwa ububasha duhabwa, ibyo twemerewe. Iyo yaza kuba ari ibyo twemerewe n'umuntu ntitwari kubivugaho, ariko nibyo twemerewe n'Imana babandi bagiriwe ubuntu imbere y'Imana ariko rero niba turi munsi cyane y'icyo gipimo cy'iby'Imana yatwemereye none se
une grande joie en nous
Imana yatwishimira bikomeye abigishwa ndetse ibyo ni nka biradutangaza
ce n'était pas les 12 mais
ntabwo bari babandi 12 ahubwo bari 70 nabo baje bavuga bati byose byabumviye Luka 10:17 ngo nabonye
Il était déjà en bas.
Satan amanuka umurabyo. Satan yari amaze kumanuka ari mwisi. Yari amanu yajugunwe hasi. Ntabwo yari Satan ntabwo umwami yamubonye. Abonye Satan ajugunwe hasi ahubwo yari amaze yari yageze hasi. Ibyo rero ibyo bisobanura kuri twe ko yatsinzwe yaneshejwe umwanzi yaraneshejwe. Ntabwo azaneshwa ahubwo yamaze kuneshwa. Hanyuma magamba akurikiraho aravuga ati ariko nti mwishimire ibyo tubigarutseho mbega uko hari hashize igihe kinini dusomye iri jambo niba tutabasha no kwishimira iki gice cya mbere kibanza mbese umunezero w'icya kabiri waboneka gute twumvise ko
manifeste sa présence
igi hamya cy'Imana ariko Imana igaragaza ubwiza bwayo mu biterane mu giterane Imana yahamirizaga ubwiza bwayo yabihamirishaga kugaragara mu biterane iyo Imana idahamirije gutumwa n'Imana abari amagambo gusa ariko Imana no yatanze gihamya ikibazo ginduka ngo ninde muri twe ubyumva turaza hano tukumva ikibwirizwa hari se tukaba twavuga n'umutima wose na gihamya cy'umutima wose tukaba dushaka kuvuga ngo tugirirwe nk'uko twizeye Imana iduha ijambo sibanga ko mu gihe cy'ikibwirizwa kandi niko mpamirijwe ko bimeze kuri mwene data Rusi na mwene Schmidt na bene data bose bakora umurimo wo kugabura ijambo ibintu birasobanuka kuri twe tubisobanukirwa bigahinduka ibintu bikomeye neneho ibintu akaba ari uko tubitanga kuko twabihawe n'Imana ariko mbese ntitwarushaho mu byo twiteze dukwiriye kubyitega kubitegereza bikwiriye guhinduka ikintu kigize amateraniro umwami akabona ibyo akwiriye byose mu magambo yacu ibikorwa byacu mu buryo byose mu gakiza mu batizo w'umwuka n'umuriro twarabisomye cyangwa se twarabisemuye igihe mwene data Branham yaje agasanga wa mugore aramubwira gusa ngo ibyo ushaka byose wowe bivuge urabihabwa noneho dore yari afite mushiki we urwaye wicaye mu ntebe y'ubumuga
On en trouve très souvent au Mexique.
Yashoboraga nkuko tubibona muri Mexique muri Afrika y'Amajyepfo siko biri cyane muri Leta Zunze za Amerika usanga aho ababyeyi bakuze cyane bashaje abana baraho mu rugo buzima noneho uwo mubyeyi ba bwiye batyo warasubiza ati ndashaka ko abana banjye babiri b'abahungu bakizwa nuko ako kanya abona igisubizo kivuga ngo ndabaguhaye barakijijwe nyine dabra n'amavuga yuko ijambo rito gusa cyoroheje gusa maze buzuzwa umwuka wera ako kanya. Ibyo byampinguranije amagufa n'imisokoro guhindukira ku buryo bwa Bibiliya. Uko niko kumera kandi dukwiriye kubimenyera. Ntabwo dukwiriye kumenyera umuntu guhindukira bitari byo mu buryo bwa Bibiliya. Bene n'ashiki banjye, ntidushaka gusigara inyuma, turashaka kuba mu mukumbi w'abana b'imfura. Kandi nizera yuko niba Imana yigora cyase ikora ibyo shoboka byose, nuko Imana idufitiye intego ikomeye cyane. Niba twaragenewe kuba umugeni ijambo muri iki gihe cya nyuma, nuko rero ijambo cyangwa ikibwirizwa ntabwo biba ari amagambo y'imfabusa, ahubwo haba huzuyemo amagambo yuzuyemo imbaraga z'Imana. Ayo magambo yaducengeye, hari ikintu kiba icyo gihe Imana yihishura muri twe, maze hagasohora ibyanditswe muri Yohana igice cya 7 ahari se ni ku murongo 37, ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo zizatemba ziva mu nda ye. Nabivuze kare, icyambere ni isezerano ry'uko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kuba abana be, kuko biri muri Yohana igice cya 1:12. Kandi abahindutse, ababaye abana b'Imana, yabahaye n'ubutware bwo gukora umurimo, ubutware bujyanye no kwizera n'ubutware buva ku Mana bushingiye ku ijambo, buhindurwa buzima n'umwuka, bihinduka bizima, hanyuma tugategereza gusa ko umwami aduha guhumekerwa, aduha ibyo ashaka gukora. He kugira n'umwe utekereza yuko umuntu yahita atangira no gukora ibyo yishakiye. Bise ninde, ndatekereza ari Petero. Petero niwe wavuganye na wa mugabo ubwo yamutumbiraga, ubwo yamurebaga akamenya yuko afite kwizera. Yahise amubwira ati Yesu aragukije. Ntabwo yamukozeho ahubwo kwari guhumekerwa kuvuye ku Mana. Kandi buri gihe cyose ndetse ni nabyo nanjye nagiye mbona rimwe na rimwe, igiye guhumekerwa kuvuye ku Mana nk'uko kuje, icyo gihe umuntu aba ari kure cyane yo gushidikanya kose, aba yarenze gushidikanya kose. Uherebwo rwose by'ukuri nta magambo ahari yo kubisobanura, ariko uhereye igihe ijambo ry'Imana riremye muri twe, rizanye muri twe guhumekerwa kuvuye ku Mana binyuze mu mwuka, aho abari Imana iri gukora, twebwe gusa tuba turi inzabya akoresha. Amen. Ibyo bikwiriye kuba isengesho ryacu nk'itorero nk'iteraniro. Tukavuga tuti, mwami wavuganye natwe, waduhishuriye ijambo ryawe n'ubushake bwawe, waduhaye ububasha bwo kuba abana b'Imana, kuko twizera izina ryawe riri hejuru y'amazina yose. Hanyuma waduhaye iri sezerano, umutegereze mugume, utegereze kugeza ubwo muzambikirwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen. Hano umwami aravuga ati, nabahaye ubutware ku ngabo zose za Satani kandi
nta
kibi yabasha kubatwara kubagira. Luka 10:19 dushobora kuvuga na n'ubushizi bw'amanga ijana ku ijana kimwe na Yobu ngo naho Imana yaturekurira maboko umwanzi ngo tugeragezwe ntabwo yabasha kugirira nabi ubugingo bwacu. Oya, ahubwo ubugingo bwacu buzarushaho gushingwa mu Mana nzima. Amen. Ninde muri mwe ukibuka inkuru y'ubuzima bwa Mwenedata Branham, uburyo uwo muntu yari mu bwihebe bukomeye igihe yari yaraswaga isasu mu maguru yombi. Ndatekereza yamaze amasaha nka 12 ku bitaro nta wumwitayeho nta bufasha. Ubwo nibwo yagize uyu mwitozo, yamanutse ikuzimu hanyuma azamurwa no mu ijuru muri icyo gihe cy'icyo kigeragezo giteye ubwoba. Rero niba hanyuma biturutse mu mwitozo nk'uwo yagize, abandi nabo bashobora kubona ubuhamya. Icyo gihe imibabaro yose, uburibwe bwose n'amarira yose, icyo gihe biba byagize icyo bimara. Ariko ibyo byaje kuba bibi kurusha igihe yafataga imbunda ye ayishyiramo urusasu maze akora ku mbarutso agira ngo yiyahure. Satani yagerageje byose, yagerageje ibishoboka byose. Noneho amaze gufata imbunda ye ayijugunya hejuru atagombe kongera gukora ubwa kabiri ku mbarutso ayitunze hejuru, isasi ritarisohoka ubwaryo. Maze icyabaye yikubise hasi yubamye aravuga ati, mwami dore ndi hano. Amen. Hari igihe bifuza ko hatagira umuntu umenya
les personnes que Dieu a appelé
ibigoye cyangwa se imibabaro abantu Imana ikoresha abantu b'Imana banyuramo. Yaba nanjye narishoboye kubihisha, nkabasha kubihisha wenda se mu maso hanjye uko ngenda, ariko sinjya mbishobora. Ariko mvuga Imana itunyuza mu bigerezo bikomeye cyane kubw'izina rye, kubw'ijambo rye. Ariko se ibikorera iki? Ntego ni iyihe? Ni ukugira ngo idushoboze, niko muri umwe yaririmbye, iducisha muri iyo mibabaro no muri ubwo buribwe bwose. Amen. Mu gihe cy'umwami abataramwizeraga bo babagaho mu munezero, mu buzima bubanejeje. Abakurikiraga umwami bo babaga mu mibabaro, bagomba gusuzugurwa, guca mu kimwaro. Ibyo byose bakundwa, uyu mugoroba umwami arashaka kutumenyesha ati, narabasohoye, narabacunguye, nabahaye ubutware bwo kuba abana b'Imana kubera ko mwizeye izina ryanjye. Amen. Arashaka no kutumenyesha,
quand vous êtes devenu mon peuple,
iyo mwahindutse ubwoko bwanjye, abana banjye, nabahaye ubutware ku mbaraga za Satani zose, ntabwo yabasha kubagirira ikibi cyose. Ubugingo bwacu bwaracunguwe, umwanzi ntashobora kubukoraho. Kandi isengesho ryacu rikwiriye kuba ko Imana yamanuka mu mbaraga
zayo.
Ariko ni ngombwa ko tuba tubyiteze, tuba tubitegereje. Imana ntabwo izigera ikora ibirengeye ibyo tuyitegerejeho. Uyu munsi turayitegereje, bibe abari ko tugaragaza icyo gishika dufite imbere y'Imana. Imana iduha umugisha kandi aya magambo yashyire yinjize imbere y'imbere muri twe, kugira ngo buri umwe wese kuva ku wa mbere ukagera ku wa nyuma abe yabasha kuvuga ati, mwami, nizeye yuko wampaye ububasha, ubutware bwo guhinduka umwana w'Imana. Mwami, ubu noneho ubwo nabaye maze guhinduka umwana w'Imana kubw'ubuntu, nkeneye ubutware ku mbaraga z'umwanzi zose, ku mbaraga z'umwanzi. Kandi by'ukuri ibyo nibyo tubuze. Icyo nicyo mbuze, nicyo ubuze, nicyo tubuze twese. Uburyo bwa mbere bwo kubigeraho, bwo kugera kuri iyo ntego, ni ukubanza kubimenya, maze ukavuga ngo, mwami, turi hano, nta n'umwe muri twe wiyumva ko ari umunyembaraga, ariko wowe uri umunyembaraga, ushobora byose. Ni wowe waremye isanzure, waremye byose, kandi ko wahoze niko uri n'uyu munsi. Ko rero uko niko dushaka kuza imbere mu maso h'umwami, ni n'amasengesho dufite dushaka kuzana imbere y'Imana. Ariko dusenge, isengesho rizagira umumaro wo gutuma Imana idufata uturutse imbere, kuko ituvugishiriza mu kibwirizwa, hanyuma natwe tukavugana nawe. Hanyuma Imana iduha umugisha twese. Amen. Tugushimiye hamwe twese uyu mugoroba, tugushimiye ijambo ryawe ridasubirwaho ry'ukuri iteka ryose, ijambo wabwiye abawe ukaba wararitanze by'iteka ryose. Mwami mukundwa, twabayeho munsi y'ibyo twemerewe. Mana yanjye, iminsi yo guhemburwa irageze. Niyi mwami, duhe kubona uburyo bufatika ko twahawe ubutware n'imbaraga zo guhinduka abana b'Imana, ubutware nk'abana b'Imana bwo guhangana n'umwanzi mu izina ryawe, maze tugatahana intsinzi yawe. Amen. Oh mwami, turakuramya kuko ibyo wavugaga wabivuze uwitekerezaho, kandi ni by'ukuri kugeza uyu munsi. Izina ryawe ryera rihimbazwe, rishyirwe hejuru. Ufite abantu bakwizera, bagufitiye icyizere, abantu bakuvugisha kuko wabavugishije. Amen. Udufate twese, Mana, dukureho igisuzuguriro
en ton nom,
kandi izina ryawe utwambike imbabazi n'ubuntu nk'ikamba. Buri sezerano ryose watanze nirisohore. Ndabigushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.